are done now.
Lady Empire,
heavy, beat, beat.
Machi Z, YZ.
Yeah.
Tamara Witch.
Whatever
Jich,
I see.
Paliwe mami. Nangubazonde bwanji, paliwe mami. Nangubalande shani, paliwe mami. Nangubazonde bwanji, paliwe mami. Niwebo vya vya shiva, niwa ishiva iwe mami. Nangubalande shani, paliwe mami. Niwebo vya vya shiva, niwa ishiva iwe baby. Niwebo vya vya shiva, niwa ishiva iwe mami.
On the deck.